hard to pray. You please, Lord, teach me. Teach me. Oh, Lord, I want your soul. But if I don't know where to sow, you please, Lord, show me. Oh, yeah.
Asa nikifa moyo leo, na kumbe kesho ndo ulipanga kunibariki itakuwaje. Ante, nikikata tamaa leo, na kumbe kesho ndo ulipanga kuniinua itakuwaje.
Oh yeah, nazidi kazana kwa imani na ngoja, ipo siku itafika. Nangoja, ipo siku itafika.